madaxweyne jo biden ayaa khamiistii waqtigii kula qaatay mutadawiciinta dimuqraadiga ah guri ku yaala magaalada signow ee gobolka michigan oo ah magaalo ay ku badan yihiin dadka maraykanka ah ee madow iyo dadka latinog ah waa qayb ka mid ah olola soconaya muddo bil ah oo uu ku xoojinayo rajadiisa dib u doorashada
madaxweynihii ka horreeyey oo ku guuldaraystay waajibaadkiisii asaasiga ahaa ee madaxweyne kasta ka saarnaa dadka maraykanka xitaa wuxuu ku fashilmay inuu daryeelo keliya in la daryeelo
dhinaca doorashooyinka gobolka michigan oo ah gobol muhiim ah bidenna waxa uu eegayaa inuu xoojiyo taageerada codbixiyaasha madowga ah ee muhiimka u ah guushiisa iyadoo dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan shaqo la'aan iyo duruufo adag sida uu sheegayo jeffrey bulls oo ka mid ah dadka deegaan
tobankii labaatankii sano ee lasoo dhaafay isla dhibaatadan ayaa halkan jirtay waa shaqo la'aan waxaa halkan yaalla dhibaatooyin isku mid ah ayaa soo noqnooda
gobolkan ayaa u muuqda mid ay adag tahay in la helo taageerada iyo kalsoonida codbixiyayaasha maadaama oo in ka badan 100,000 oo codbixiyaal dimuqraadi ah ay tartankii isreebreebka doorteen in aanay u codaynin halkii ay ka taageeri lahaayeen musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweynaha iyaga oo ku dhaliilaya taageeradiisa joogtada ah ee israa'iil ee dagaalka ka dhanka ah xamaas sida uu sheegay xasan cabdisalaam oo ah bare jaamacadeed oo degan magaalada minneapolis kana mid ah hogaamiyyaasha ololaha looga soo horjeedo madaxweyne biden
he has not declared exactly what abandoned biden has demanded on October 27th when it set a ceasefire deadline day on October 31st
sidaba uma saacin waxaanu ka dalbanay 27-kii October kuwaasi oo ahaa inuu qabto taariikhda kama dambaysta ah ee xabad joojinta 23-ka October inuu ku baaqo xabad joojin joogta waxaan wacad ku marnay inaanan marnaba taageeri doonin kadib markii uu kasoo gudbay muddadaasi mowqifkaas ayaanunu taagannahay
codbixiyaasha ayaa sidoo kale ka walaacsan da'da madaxweyne biden khubarada qaar ayaa ku boorinaya in uu booska u banneeyo qof dhallinyaro ah sida uu faahfaahinayo dan berry oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda
waxaa loo baahan yahay qof dhexdhexaada kaasi oo la hubo inuu yahay ololeyo wanaagsan isla markaasna ah awood cusub oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxaanu ku talin lahaa in la helo qof dumar ah oo aan lahayn dhaliilihii loo jeediyey hillary clinton gobolkani waxa uu ka mid yahay gobollada aan lagu kala taageerada badnayn taasoo ka dhigaysa gobol muhiima
madaxweyne jo biden oo 83 ah ayaa lagu wadaa in uu la tartamo madaxweynihii hore donald trump oo 87 noqonaya maalinta doorashada wuxuuna wajahayaa dhibaatooyin badan oo dhanka sharciga ah laakiin trump ayaa olole xooggan ku jira isagoo oo dhaliilo badan u jeediyey madaxweyne biden
waxaan haysanaa madaxweynihii ugu xumaa ee soo mara dalkeenna magiciisa waxaa la yidhahdaa jo biden oo mararka qaad loogu yeero jo biden kii laalaabka badnaa waa in laga adkaadaa
codbixinta ayaa muujinaysa in inta badan dadka maraykanka ah oo ay ka mid yihiin dadka degan michigan inaanay la dhacsanayn doorashadan ama tartankan ay ku soo laabanayaan biden iyo trump